najimsafi.com.
As you know. As you know, one number.
Your Tron.
Tron. Balooza, 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 balooza. Hello.
Your Tron. Your Tron.
How one man, one man, one man, one man.
Ananita tamu yake alamba pipi pipi mindo baby wake kinanda mshuti mshuti ai mama kitanda ni mikiki maxi mumuache mana namba kadiliti oya walele ai wakacha mpenzi ukiniacha dalia minyapa oya walele ai wakacha mpenzi ukiniacha dalia minyapa. Madiba nipeleke diba, mabebe umenimaliza. Makida nchere makida, makida, madiba. Madiba nipeleke diba, mabebe umenimaliza. Makida nchere makida, makida.
Twenzetu, mbati ni twenzetu. Twenzetu, asende twenzetu. Eshe twenzetu, mbati ni twenzetu.
As you know, kama game ni second five, kitandani unavoni pavai, unakiwasha, unaniwasha, baka na chaka nikiwa mena dab, na kama movie ni season five, mtoto na nizidishia mavai, yani unaniwasha, unakiwasha, na changa nikiwa mimozenu na data, yani wakaja, waleni, mtoto na nipigisha kwenye kilele, ukiligusa mbavu na piga kelele, atundo lako tama matundele, yani wakaja, waleni, mtoto na nipigisha kwenye kilele, ukiligusa mbavu na piga kelele, atundo lako tama matundele.
Madiba, madiba nipeleke diba, mabebe umenimaliza, makida nchere makida, makida, madiba. Madiba nipeleke diba, mabebe umenimaliza, makida nchere makida, makida.
Twenzetu, mbati ni twenzetu. Twenzetu, asende twenzetu. Eshe twenzetu, mbati ni twenzetu.
Tana ya mika ora ta 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 ta, ang phone ina matata, ang figa na ngenga non, la lele kuten ento call, ay ma, mana kangani, bisa kanda lingete, matu se senga, ay, matu ang trip po ba wasele, fullo pili pili mna, ling fullo kwenza la yung kenta ifuna, cause lines into some shaba, fullo salo wasinya tana, matu klo pa yung land. Aye, you are my everything. Futa ke kozo tali linking.
Tana ya mika ora ta ta ta.
Madiba, madiba nipeleke diba. Mabebe umenimaliza. Makida nchere makida, makida. Madiba, madiba nipeleke diba. Mabebe umenimaliza. Makida nchere makida, makida.
Twenzetu, mbati ni twenzetu.
Your Tron.